Yeah. The boom bang on my wall. Okay, I dig low. Listen. Hey, y'all, let's tell you one dolem, dolem, we want a bopum. Kuy up Sunday, a visitor of tell why the bopum. I sang Kalin Sako, can mo mat do ham, boy, right, or I ben, lolo, ton balabino, lal, nyop, ham, ham, my com, yar, my dole, tin dao. My tiny man, la bilja, who demal gana would you say petao. Musak second duro, harkan, me bokun character. Gambida, am new jarty bunt, am new jarty palantair. Bunsakulun, Adam, at the Halimaton, con malaka gun, baba, they bunny wait, we wait, wait, nanko, aralum. Sevre ara ko mun bilay ara ko mun li ne ci manewul ci ñom li yalla def yalla ko mun teggu ci book bank ak flow bu bon bi niku amé guat mbay cité jumo bu cité ño jël yoonu nicaragua jël daw fen kat nga monté ñukoy jema modifier en duma la sul ci souf fi rawna ci kaw la lay momi fi dama ti jam way ara mom na gëjë way gëjë way mom gëjë way okay ñu jox micro bi mer bin ta fay Mervin Dafay Ngani
Bumu Jip Kaw Baba Njai Modai Dig Dakar
Baba Njai Ya Day Dig Dakar
Diguma Diguma Mom Numu Day Dig Dakar
Baba Njai Ya Day Dig Dakar
Prut Wala Prat Nala Day Dig Dakar
Baba Njai Ya Day Dig Dakar
Ok, nous déglou ben élément KBC
Flee, fige boube
Dafa Bari
Bourien Amna Town Wane Nika Mena Rap Est-ce que mon rap des gens de couche? My gender soup di hol ci Google map I don't give a fuck I don't give a man my death nu gi stop pussy tewul mak mom no photo but abe ci tat wax nu lan mo tax ba tay mbay towa I don't know what it is yep gino like I go low kabese la di soudre parce que nu lan ngeen te jobole saga kat tay jur saga kat loloy bitch stel sa bant balay yalla may la bant mono ci tay moy sa la ci sans sa la ci sound sa la ci beef nga tek sa la ci beef pet nga la ci round let's waxu lu ci lose laj ma lu dess baba lek na ko Lupe na we lupe la bu di lambu di yak nako Lambu di yak nako You see me see me se jumel bul inri timid Kana mu fimi se fini film bugu me li sinin Magal bi yangi don texu bin de texu Chi kon texu bi me nyewat pes de dag zexu texu Who the next piece? Nala sacrifice nge dja e nyak nyak jiz Me di kar fist te beg ni ikar fist de fat ay cicatrice Yow ne ho wakal sof nge rey te renga day Hamo dool yoro tous dool ya guy Ile bilal fuck My businessman ni Jay-Z yow ngay grand père bëng ay waxu tat mbay xana chaque jour nga gratin
dafa bari pour ñu ko dé
kan moko bu
pour ñu ko dé dafa bari
baba ñay ya day dig Dakar
deguma deguma mom na mu dé dig Dakar
baba ñay ya day dig Dakar
brut wala brut na la dé dig Dakar
baba ñay ya day dig Dakar
deguma deguma Matay balax genn la sa zone de confort Kene da ngay boom bang Matay la boom bang It's just having fun Yeah, il faut la dire mal d'assir Adje, adje, de la, de la, de, de, ah!